degladeni dagaaladu burburiyeen calankiina la dayacay xorriyadii sama durka lagu qubay sudrado aan bixin dal shishe diraacay oo roobka doomel intan geedi loo duman sahan baa la diraan jiray haddii ay diraacay oo roobka doomel intan geedi loo duman sahan baa la diraan jiray halka ay daruurtiyo eqii ilaah maray dadkii xareeduna halka ay daruurtiyo eqii ilaah maray dadkii xareeduna ay ka jeexdeen soo rawdii laliya faraa dabba ka wadaaciyay haradiina doogtaay daaqiya doonaraa cidda lama dareereshee waa dulila yaab